teddi faydi mbiyatna o mbofa fe dow yewtere acti jeune jokkolɓe e surbaɓe dow so jottamani kala cakkita e yontere hannde eɗen kikide alal noga e go'o lewru mars hitande 2021 wonani o ga paali haala Ousmane Niali Bouly e Mamadou Oussama Seku hono mbaɗɗa Niali Bouly
Sembe Seku alhamdulillahi jetto ji Allah
kare ko jom waare jom sude sukaɓe
basika fou wona
bisimilla ko jogonɗa mi ley mbasu
kabaruji ɗi puɗɗiran haalde haala ɓeydugol heɓugol sembe ñaw coronavirus o le leydi meɗen ndi jokkinan kabaru tariki haalde morɗi kaɓe noddirta jakkite mere heɗum woni jakkite mere ley heɗum watta fa ɓiɓɓe rewɓe moro ɗum en keɓan jaabu muɗum ley journal ngal en timmidiran kabaruji haro calɗi
hare ko jom waare a haali joni mbiyan addadu ñawɓe covid 19 ɓeydike ley leydi men ndi
noon jaati sembe seku sukaɓe mali hewɓe jaati annda yalla fe ñaw o ɓeydeke sini jogaɓe maɓɓe ceede ke wiide ko jeggitiri ɗum yo saabe ko jeggitiri ñaw coronavirus o yo saabe hakkille muɓɓen fof ana dow rafindenago kañe tiɗɗal gundam gudduɗo jogaɓe dow kolliti wiide ñaw o ɓeydeke saabe dabareji mbiyaɗi ɗi teddineɗi gonda e teddinede
Ousmane Niali Bouly en wattu gotoɓe leydi mali ndi darni tafu nawtorgol mbiyan tikkiri leydi britannique ɗum woni AstraZeneca
noon jaati sembe seku kaƴaɗo mawɗo hoore jo laamu hakkundeji o haali ɗum alalbare sappo e jeɗɗi lewru mars ndu dati ɗum e comité scientifique yoɗum rentade e ñaw o e wi kamɓe kanankoɓɓe haala waɗi dow muɗum sanne wiide vaccin o won torraji ko watta
jokolɓe darti ɗum laamukoɓe leydi ndi mbiyan dartude sifa goɗɗo mbiyan pikkiri nden no keɗɗana koɓe kanni Mariam Kulubaly dow fastango Alsisi
pikkata mo fuu ana hani jaɓude pikkade yala miɗen ndena hoore amen iwɗe ñaw so holitama wiide pikkiri ndu moƴƴa ana hani heydina bangge ɓe mbii pikkiri ndu ana wara yimɓe min kam jaɓata pikkade hoɓe andu ɗon hakkunde laaminkoɓe leydi ni gaɗɗo pikkiri ndu tafu fay goto ɓe pikko kamɓe hoore tafu
Ousmane Niali Bouly en jahanto kayto no mbiyanna balɗe jogaje fadde udditingol ponɗimo ngallude nde sukaɓe holliti weli yonki mabɓe
noon jaati ko pon ɗiɗoɓo uttale nokku ɗum noon sukaɓe hewɓe kolliti weli muɓɓen keɗeɗenna ko Juliette Kulubaly heɓinen ɗo faccitan ko Aliss Cissé
lewimaɓe muƴingol pon o wara yafinde ya warta yimɓele ɓe junggo ɗiɗi mayogol e gendi sakiraɓe amen gonɓe kayindi ana wawi warde wadde hajeji mumen kayba e sultere noblaye mawɗi ɗum sekata gallure nde lewi hooreɓe fedde entirtene plateforme des associations de jeunes de kay immadaraji ɗimi gaɗi ɗi nafamuɗum yiyama Boubacar Niang laamiɗo feddani miɗen jetta Allah sawi komin keeɓi oɗo pon ɓe laamu kayiɗo miɗen jetta sukaɓe kayi fo immadaraji ɗiɓe gaɗi kaye ɓiɓɓe leydi kayi fo sukaɓeɓe ka ana welti yimɓe nde leydi kayini du ana welti dongal mawɗo woni ko ɓanta ɗuude hoore yimɓe gonɓe nde laamu kayi miccitoɗen wiide ila hitande 2016 ndeɗo fedde ana wondino wadde immadaraji yalla oɗo pon ana muƴine nde ngalwere kayini miccitoɗen kasen ndu wiide moblaye mawɗi yoji mali yahde sénégal kaye guine conakry ana ɗo laawugol wattu fuu
hare ko jom waare so miwa jakkite mairi toto hakkille ma yarata
eyyi sembe seku ɗon e ngallure mbiyetene cité de ray ndeke
noon tigui mbiyana yo musifa morugol sukaɓe to kasonkoɓe tonno ndenno hoɓe hani morude jakkite mairi mbiyanna made ɗum hani morede ndenno keɗɗana jawabu Adama Issa Sako dunke finatawa kasonkoɓe
jakkite mairi molino daga thie yo inde galle e moli ɗi inde jakkite yowi fa ɓiɗɗo debbo morono ɗiɗo moli kna duuɓi makko wara sappo e tati na sappo e nayyi moli ɗi moli suka moolɗi hollanno wiide suka debbo o ana jogi sembe e calɗi muɗum moolɗi tan wawino laatade sababu e juuɗe suka debbo o yahde majereji fina tawa honon dasa con darne o laatike neɗɗo mo yimɓe wawino yimminde kasuɗo fay suudu mairi kayi ana takka ɗum e kartiji amen kañe ɗereji acti de naissance pinuɓe nde laamu kayi o fuu eɗum takki e ɗereji muɗum ɗum nafamu ɗum ana mawni sanne
jeehen jonka e yarta meɗen mini magga ndeɗo yontere Ousmane Niali Bouly en jahan to kaytunɗo sukaɓe ne gondi wadde immadaraji banggal margal liɗɗi e kañe dunna pooli
noon jaati sembe seko wi ONG ngaji kañe projet ngaji gonduɗe fabade fandam muɗum yalla sukaɓe ana keddo ley leydi meɗen ndi e kañe dow haɓugol yagol jolare ley cuncunka sukaɓe hono ɓe gaɗirata o golle ɗe o golle nafa yiyama e muɗumna fa ɓeydoren fam keɗɗan Aliss Cissé
kayi ana hakkunde région ngaji ɗe leydi malini to cuuli woni fina tawa yimɓe ana heɓa duuɓi ONG ngaji fa yetto projet ji pawotoɓe sukaɓe ana muƴina nokkule to ɓe mbawi gollude yalla eɓe keeɓa wawde haɓude oɗo tiɗɗa Allah Abu Diallo e gidrabe mum jodi be dusukani le commune kalun ana hakune yimbe be projet o faabi be do sukabe wonno kule to muini do mayo go yalla ana mara liddi Abu Diallo maraw liddi ni yimbe malhemere le odo nokku dusukani yimbe taton fu ana renti nokku goto nokkule nogay min jogi dem bawi heure ko yottoto ujinaji nogay sefa lewru fu le golle amen ko fodan nomi yaade ni leedi europe fu mi le keba dum do landin be hejo ngoka holiti wide e be belti sanne sabi le wima be hejo ngo latike sababu wallude sukabe faahi fu daranade hore mu e hande le wi kanko docteur nakani Diallo horejo fedde antirtene pro kai nokkule debe woni ko be mu enani sukabe le hectareuji mal hemere pecchadi le nokkule sapo e didi le ngalura kayine mangal mudum fu
sont
belti sanne fewre be do sukabe ila hejo ngo wali sukabe faahi fu waawi sodande hore mu e mutuji won wobbe bawbe hurtinde be kollitamen wiide faayso min dokkibe visa leedi france hande be jaata le hitane 2020 teme jeddi sukabe woni be min balli be do sukabe ka na nardo honorobe mu e wada ko waayi fu yella ana yirwa kollande hore mudum yella leedi ndi ana yaha yeso
Ousmane Niali Boule mbiyan tikita do wadi wara hore do suruba mu dubi sappo e joyi mo tawama ana hirsa takite yontere jabine de kulukuru ton nokku suba andama nangama dum no nyande mudum fufu wonande kambe mangal patembe
holitamir o suko kay yo mbaro dubi sappo e jeddi kanye e mo mursini yonki mudum fu le galle goto ngolli danno o mo wondi lande data fam farde makko watede e juude humani be sariya
en jahan jonne mbenn yewtere meden sembe caldi Ousmane Niali Boule les championnats d'Afrique Chan Cameroun hitane 2021 joueur en hebo leedi Mali mjirwi sanne le mudum
non jati sembe se ko dum wadde hewbe mabbe leedi tuba ko be anan gondi e bamol dum en joni
tagal Ishaka Bakayoko lolido chateau Moussa Kiabou pio e mili es kita sinini le FC Sherif Tiraspol to Moldavie ne do yonkere
Oya otawo ton bi leydi makko goddo no dirteedo Adama Traoré Malunda
club ngaji jetti ngaddi qualifier les quarts de finale Ligue des Champions andama bien tirage o wadama nyande aljumaare jabbinande
tirage o wadi PSG waran hawra e Bayern Munich joggi do o coupe o jabbi do kambe jaati piduno finale de yamber jabbinande Real de Madrid waran fide e Liverpool a o match do ana welan sanne de sambe seko e quart de finale ngadi di keddi Manchester City fida e Dortmund FC Porto hauran e Chelsea
match aledi sartama nyalade jeegom e jiddi lewru avril retour ngaji di yo sappo e tati sappo e lewru avril la
sembe se ko acirani kabar a jaram sakirabe hedo tobe ni do kadde na di kabaru ji handen on jaram hedade kedde hedade fa hande do e seda yewtire tous o grande waran jukinde assalamu alaykum